yeah. Wetu sija kuta urithi hata kiwanja, baba jawai miliki hata boda, kula yetu kwa siku ni mara moja. Nami nimesoma hata kazi sina, na mahitaji yamepanda bei, wadogo zangu wanahitaji kusoma, baba na mama saivi nguvu hawana, mke watoto nao wanantazama, mwenye nyumba naye anataka kodi, mgambo wa jiji wananifukuza rudi. Naomba baraka zako baba, nibariki na mimi hapa, maisha mazuri kama wale, nisisahau shida one day. Usinipite baba, usinipite, niguse na mkono wako. Nibariki na mimi hapa, maisha mazuri kama wale, nisisahau shida one day. Usinipite baba, usinipite, niguse na mkono wako. Huko kitani majanga, mabinti wanapewa mimba, kisa vipesa vya unga, nani atapiga kitenga? Zimepotea ndoto za utajiri, ninachowaza ni kwenda mbali, nikatafute mali nirudi nyumbani. Wadogo zangu wanahitaji kusoma, baba na mama saivi nguvu hawana, mke watoto nao wanatazama, mwenye nyumba naye anataka kodi, mgambo wa jiji wananifukuza rudi. Naomba baraka zako baba, nibariki na mimi hapa, maisha mazuri kama wale, nisisahau shida one day. Usinipite baba, usinipite, niguse na mkono wako. Nibariki na mimi hapa, maisha mazuri kama wale, nisisahau shida one day. Usinipite baba, usinipite, niguse na mkono wako.